ngakho ngithanda ukuba nesithombe ngengqondo mase kuthiwe kunomuntu ofuna ukunika insafu nsavu yemali bese akubuza athi thanda nginike ngakanani impendulo yakhe bengathini imalini bungayicela kuyo usacabanga ubengelele ngikwamukele engosini efresh ngingusibalo bithi wakangema ongumlomo kabenedimet we-christianity works kungamnandi kabi ukuba neyindodla zemali ngeke kube mnandi ube neyimoto ikanokusho uyibone seyibhake kwakho umuzi omacaphuna kusale ube neyisebenzi eyiningi phambane egcekeni eyiqondene nje nomuzi wakho uwodwa ezikuphekelayo eyiwasha lezo moto ezamawashini ezegceke njalo njalo ubani ongakaze ayiphuphe impilo yobuthebelele njalo kodwa futhi uvese thola ukuthi isikhathi sinye abantu befika kula maphupho kodwa kuvese kufike ukulambela okungaphezu kwalokho asebekutholile singakhomba abaholi abaningi nosopolitiki abaphonse kulesi sikhisi abanye babo baze bagcina ngisho ezikhindini ngenxa nje yokuhlulwa ugovana kunendoda eyodwa engicabangayo yayiphumelela kahle kahle kakhulu futhi idumile kakhulu kodwa kwathi nje ngokwehlisa ngamlenze ama-100,000 ambalwa kodwa kwathi ma usubuka kahle ngokuphumela kwayo empeleni le mali kwakuyimpalakahlana nje yoshintshi nje kuyona kodwa yagcina iphethele ejele lokho kwangitshela ukuthi kahlehle akuyona imali leney'nkinga kodwa kuba ukuthi uma ukuyilangazela kwethu sekuqaleka ongadambiseki onongafungi umuntu wegudu uqobe seshawa naye ikhanda ngenxa nje ye-drug addiction ukuphetha kudlavuza iy'mpilo zethu uma kuthi lolu langazelelo lwemali selunjalo le ndaba ayikhulumi nje kuphela ngabantu abale kude ababhekene ney'ndodla zayo isho ezingeni lethu iyangena gaxa akukholakali ukubona abantu imali sebeyenza isithixwana ngoba nanti iphuza elinqala lapho esinalo mhlobo umshumayeli 5:10 othanda imali akayikusutha ngemali nothanda okuningi akaneliswa izithelo nalokho kuyize njengokuba u-C.S. Lewis ebhala encwadini yakhe esihloko sithi The Screwtape Letters uthi icebo likasathane lokudlavuza liqede ngempilo yakho lisobala yifuthefuthe elikhulayo lingemi lokuhalela ukugomoshela injabulo egqwalayo ungalokothi uvumela uthando lokulangazela imali likudicilele phansi yilo kanye izwi likankulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje inamba yethu ye-WhatsApp ongasithinta kuyo esingaphinde sikwazi ukuthi ngayo sikuthumelele ama-order ama-devotion ithi 067-706-0077 admin wethu uyathokoza ukuthi axoxe nawe.